Mina bengicazisa impinje nangekhipha ngangiwosha ngayifihla nendosha kuze masiphuma smashe isidola bangitshela ukuthi sewawu esiwayibona ngidyonsa but akunamhuzu bakhona dyompi blast esilondeni ugabhe ekhoneni udambisa idrag uyikhombe esikoleni uyeke ukuphila ngokushaya ikhanda ukhokhele emathuneni iy'nkinga zomhlaba izona ezikholele ekufeni ngayifoje lijini enangikholwa ngayithanda njayami ukuphila kahle kusigasa ubonga mavuka ngakusasa ekusegasa njala kanje ngayiboleli lashe mkhasi ngishele igoda khona manginokha up nginqande phela mina now ulimi namathi tree nempande ngaphandle musu skima nezinye idale ngaphandle phela vela ngaze ngikulahle ngawe phakama isithupha ngisazofona mune sikhathi ungivale siringe emathupha shonja yami. Mhlamba ngekukhole, there's not much I can do. Bangivalele kule njonga nini ngizama ukukufonela, you ain't picking up why you always busy. Or ukhohliwe yimina lavwana, it's fine, angishwabuli, I'm just thinking out loud. I hope umusa usenze nonhlakaba kubhekile lapho. Mina nginonkosila ngaphakathi, siyaphanda kuthafa masiphuma amaduze. I wish you unganqaka ngehag ungiphathele usizanda, ngiyaza was in there when I birth and engathi ngithanda abangani more than a daughter but hand, it's not that. Angandibe ngizama inyuke yokuphila ngendlela ngiprove. I'll be a dead until the day that I'm dead. Holding a hand, give me a shot with all that I have. Ngharasi fam, family, once time or cash. You mean it passing and ginga, that's just a minor problem. I'll solve that. So I'm your tail, I keep dead in your head. I love you, baby. Ngakhali nje buzi voice yami kade ngizama ukukufonela nangikuthola namanje lento ngikhathaza ngaphakathi ngiyacela mawami uma isibindi mase bekusondela bekufida namanga angazi ufila kanjani mhlawumbe ucathi ngikuhlazile mina bengifisa uhlale phansi le ndiyabo ihlazile abanye bangibona ngihiri manje ngabheda but now bengafonela ukujustify engakwenza ma ngiyacela ungilandele usisanda nosli usipova khona into azokuninga yona uyimukele please ungikhruntele isgris ningikhulekele ngiyazi kunzima. Oh, nencwadi ngibhalile ezofika in 2 weeks. Eish, naleli khadi selizophelelwa ijola. Naza ngizama ukunithenga ngale nto nizoyithola kusipova. Anagubhuzanga igazi nomunye mbezi ngithola. Ngayithatha